yeah. Uvo mereze
Sentscoop.com.
Mbali yako achita Kodi uchite kuti Cheka cheka kuti amvetete Usachite kumu Umiriza kuti mukondane Kodi utimupe mbeta Kuti ya kukonde Usachite kuyaluka nazo Chikondi saka kaka Kakamizana Chikondi siti kaka Kakamira Chikondi saka kaka Kakamizana Chikondi siti kaka Kakamira Ngati watopa murekere Murekere Ngati walema muchokere 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 Osa kaka kakamizana Abwerende nzeru zake The mind, the body, the soul Ati kukonda iwe uziti wanzo Uzichita kumva kuti wina pali penzo Zijazo malotana muka teka meso She be the queen, na iwe king in your castle Noti vichavo vizana kuwa waso Chikondisa kaka Kakamizana Chikondisa kaka Kakamizana Chikondi siti kaka kakamira Chikondi siti kaka kakamira Kati watupa murekere 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 Atingati walema muchokele 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 Atingati watupa murekere
Sentscoop.com.